Ndabye chisa mu maso g'omukama wange Echitali chitono Omukono g'omukama ogwamanyi gwegulwanye Lava gunkute wakati mu matiga Mu masanganzira mwe yategera omulabe Mukama era onsomoseza Omubi asigadde asamala Nga tamanyi ompisizawo Omutego n'ogukyusa mukama Lava gukubye ye Oli Katonda Ela oli Katonda Oliba w'omukisa bonna bakwesiga wakati mu bikomi
Ekisa kyo kyonna ze mukama Oluyimbo lutalisirika
Oyamba oyamba
Babakutya mukama
Oyamba
Olenga Katonda
Oyamba
Ekisa kyo kyonna ze mukama
Oyamba
Olutalisirika
Oyamba
Babakutya mukama
Oyambira nyo Echisa chondaze mukama Echitali chitono Echisa chondaze nchirabye Omulabe omukubye aswade nyo Emitego jomubyo jikubye Okupanga kwene kugwawo Olugambo lwankoze kolunji Oluyiye labayelo muswazeza
Echisa chondaze mukama
Swaziza Okutia Okukasu sewalanyo Yei
Echisa chochondaze mukama
Oyamba
Olutalisirika
Oyamba
Baba kutia mukama
Oyamba
Olenga Katonda
Oyamba
Echisa chochondaze mukama
Yeah.
Just enough.